sepa mara kwanza nikakwambia rudi home. Kataka sepa tena nikasema tulia home. Wewe ukasepa mara pili ukazidi niumiza roho. Kapiga goti pako mama na kuomba urudi. Hautaki, haunitaki tena. Haujui kama naumia moyoni. Haujui kama naniumiza moyoni. Anauliza mama yuko wapi simoni. Nitamtibu ili mtoto mwanamke kuwa na huruma. Buba katili moyo umeukoroga dhahiri. Yeah. I'm serious, you laughing. I've been real, you acting. For I am the sipati. Yeah. I'm serious, you laughing. I've been real, you acting. For I am the sipati. Baby, how do we hold you?
With nobody.